Blog Talk Radio.
Mukije nshuti muteza amatwi raditahuka ivugire Washington DC turi kuwa mbere ni tariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 muri kumana nje cyaje ndayizeye ntangire mbaramutsa nizera yuko muri amahoro ubundi mwari mumenyere ikiganiro cya Edward Kabagema ariko ntago cyabashije kuboneka tukaba rero turi bubane kuri mugoroba nizera ko wenda ikiganiro cyaje kitaza kuba kirekire bitewe nuko nyine ntabashe kubona umwanya wo kureba amakuru menshi ahari ariko tufite ingingo ziza kugera kuri eshatu twaganira kuri uyu mugoroba aho kugira ngo mutegereze ejo bibaye ngombwa nyine ko twaganira mu magambo ahirinye ariko ejo bimwe tuzabigarukaho inkuru ya mbere ivugwa ndetse turi burebe mu kano kanya ni abakunzi baradita cyane cyane bari mu Burundi bavuga bati mwatubwira icyo mutekereza kuri diplomasi nshyashya hagati y'igihugu cyacu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi rero bitewe n'uru ruzinduko nyine rwa delegation yavuye i Burundi yerekeza i Kigali ikaba yahuye n'akaga, abantu benshi ariko cyane cyane audience yacu nayo babwiye ko dufite abarundi benshi cyane bagiye babinyandikira kuri WhatsApp. Iyo ngingo turaza kuyireba. Indi ngingo nanone nayo ijya gusa n'iyi, ariko ku Banyarwanda ngo bahunge urukingo rwa COVID. Hari abagiye mu Burundi barongera barirukanwa. Njye nsanga wenda Abanyarwanda badasobanurirwa bihagije birebana n'ubuzima bwabo. Kuba Abanyarwanda bahunga batinya gufata urukingo bagahunga, nacyo ni ikindi kibazo wenda abantu bakwiye gusobanurira Abanyarwanda cyangwa abaturage. Abaturage ntibagakorerwa ibintu batagizemo uruhare. Ndaza kubabwira ibyo nagiye mbona abantu banyandikira. Abandi batwandikiye nanone ni ku rubanza rwa Cyumasa, ni nta byinshi bivuge wenda tuzabigarukaho ku wa gatatu ndi kumwe na Maître Valentin nk'umunyamategeko wenda kugira ngo tujye mu mizi y'uru rubanza. Inama yahuje ingabo z'u Rwanda n'ingabo za Mozambique ngo mu gusinya ngo fazi ya kabiri y'amasezerano. Mwabonye yuko basinyanye n'ingabo za Mozambique ngo bagiye kujya mu cyiciro cya kabiri ngo cya operation. Ku ruhande rwa polisi nari mwabonye ko ngo Dani Munyuza asinyanye n'umuyobozi wa polisi, nabwo urabona ko ni ibimenyerewe nta gice ndi bubivuge ko twari twabigaruseho muri diplomasi. Mu kiganiro nagiranye na Jenerali Kayumba Nyamwasa yasobanuye uko amasezerano akorwa, asobanura inyungu z'ibihugu, ntabwo ingingo ndi buhitindeho n'uko mwagiye mubyandika. Ndakeka ko ingingo turi bwaneho mu magambo ahinnye rero nk'uko maze kubabwira. Bimwe ariko nzabigaruka no mu kiganiro cy'ubuyobozi nzakora wenda muri iyi minsi igiye kuza, kuko harimo diplomasi nyinshi. Reka dutangire ikiganiro cyacu rero cy'uyu mugoroba. Mbaye ikaze mwese mudukurikiye, nizere ko mutwumva neza ku by'umwihariko nongere suhuze bagenzi bacu b'Abarundi, kuko nibo benshi banyandikiye kuri iyi diplomasi iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Nuko mwabikurikiye rero uyu munsi ngo ku gicamunsi Paul Kagame ngo akaba yakiriye delegasiyo yavuye i Burundi irimo minisitiri ushinzwe ibya East African Community birebana n'ububanyi n'amahanga mu muryango wa East African Community, harimo minisitiri ushinzwe umuco na siporo, harimo n'undi wa gatatu ndaza kureba mu kanya. Ibiganiro byabo ntabwo twamenye ibyavugiwemo, kuko urebye ku rukuta rwa Twitter cyangwa ku mbuga nkoranyambaga baravuga yuko nyine ko bageranye ibiganiro n'umukuru w'igihugu Kagame, ariko ugiye muri substance ibyo baganiriye ntacyo tubwirwa kuko gusa intumbero y'iki kiganiro wenda n'impamvu abantu bagiye babyandika no kubavuga ngo ku nshuro ya mbere nyine ngo delegation yagiye mu Rwanda kubonana na Kagame cyangwa na Leta y'u Rwanda, ubwo wabonye ko abanditsi inkuru nyine basaga nk'abaharayitinga nyine ko hari intambwe yatewe kubona Burundi bwohereza delegation mu Rwanda ngo kuva mwaka 2015. Njye nta nubwo ndi bujye guhanga amaso wenda kuri delegation yagiye i Kigali uyu munsi, ahubwo nabaza nti kuva mwaka 2015 kugeza muri mwaka 2022 twavuga tuti wenda imyaka irindwi u Rwanda rwaba rwemera uruhare rwarwo rwagize mu bibazo bashinja u Burundi ko bwagize. Kuko aho niho njye numva twanaganira birambuye nk'Abanyarwanda, kuba bavuga bati bwa mbere, ariko si icyo kibazo cya bwa mbere, ahubwo twavuga tuti nyuma y'imyaka irindwi u Rwanda rwasubiza amaso inyuma rukavuga ruti ibyabaye mu Burundi kuva mu mwaka 2015 turicuza cyangwa twanabisabira imbabazi. Wenda arababwira bati muri diplomasi ntabwo ariyo rangaje ikoreshwa, ndabizi, ariko njyewe ntabwo ndi umudiplomati ahangaha, hano ndakitinga nk'umuntu ubibona mu ishusho y'abaturage b'ibihugu bibiri. Kagame yarivugiye ati nubwo badushinja ko ibyabaye mu Burundi tubifite mu kuboko, ati nubwo ibibazo byabantu baba barabigiyemo wahereye ku nabi y'Abarundi, ntabwo yigeze ahakana ko ibibazo byabaye mu mwaka 2015 n'ubu tukivuga wenda Abarundi bamaze kuvamo kandi basohotsemo bitewe n'uko bihagazeho bagahangana na communauté internationale. Murabibuka ba Menge baba Loya baburaniraga sinabyita ngo opposition y'abarundi niko nabyita bavugaga bati mu Burundi harimo araba genocide Kagame nawe ati ibiba mu Burundi serumu barimo barayifunga serumu baba barayikata atari ko n'uwaba yateye n'aba barundi ahere kunabiyabo ntabwo ngeze akana ko batabigizemo uruhare wavuga yuko u Rwanda rwabigiyemo ariko rwahereye kunabiyabarundi ubwabo aribo bayigiriye aribo nyirabaza ikibazo cyabo ati n'umunyarwanda warabyinjiyemo yahereye kunabiyabarundi so duhere ahangaha rero twibukiranye muri imyaka irindwi tutagiye no kureba delegation yagiye i Kigali kuko ibyo babagana n'ibanga ntabwo twabimenye nkanabibutsa amagambo yavuzwe na Perezida Neva ubwo Edouard Ngirente yanyarukiraga i Bujumbura ejo bundi ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi mu mwaka wa 2021 avuga ati abarundi twatunguwe kubona dufite umuntu wavuye mu Rwanda twatunguwe atari ko tubyishimire nk'abarundi ati turifuza ko twakwandika chapitre twatangira kwandika chapter nshya y'amateka ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi njye ntanabihera hariya wenda kuri iriya delegation afe nabihera kuri ruriya rugendo rwa Ngirente yagiriye i Burundi kwizihiza independence y'abarundi ibyo muzabibona kenshi dukunda kubivuga tuti u Rwanda rwohereza delegation zijya guhagararira igihugu n'ibindi bihugu byizihiza independence ariko iwacu u Rwanda ntabwo tuvuga independence oya uwo munsi ntabwo wizihizwa uwo munsi uba ari konje bitewe n'amateka nyine abari ku butegetsi bavuga baciyemo ibyitwa demokarasi amashyaka menshi independence bavuga yuko bifite ibisigisigi byatumye baba impunzi uzasanga iyo minsi ntabwo yizihizwa ku butegetsi bwa RPF Inkotanyi bitewe n'uko bavuga yuko bo batayibonaga ko ari inzira yo kwigenga kw'abanyarwanda cyangwa independence y'abanyarwanda bazavuga gusa ahubwo ko yari opportunite yo gutema abantu gutuma abandi baba impunzi muri narrative ya RPF muziko ariko babivuga niyo mubyibuka rero ngire n'ubwo ari Burundi mu ijambo ryavuzwe na Perezida Neva yabanje gushimira abashyitsi bari bari hariya cyangwa reka turebe ndakeka ko ndifite angaha twibukiranye n'abakunzi baraditabuka mu duteza amatwi kuri uyu munsi tuba turebe iryo jambo ndakeka ndifite hano hafi ijambo ryavuzwe na Perezida ndetse n'amagambo yavuzwe na Edouard Ngirente
kuko na bene wacu bo ngaha mu gihugu kibanye cy'u Rwanda uno munsi bashyitse ngaha kudushyigikira aha rero turi kumwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda nawe nagomba ndamutumire ashike ngaha aramutse abavukanyi b'abarundi
honneur de son excellence Paul Kagame président de la République du Rwanda et du peuple rwandais je tiens à vous adresser nos vives félicitations monsieur le président ainsi qu'au peuple burundais à cette importante célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la République du Burundi. Je profite également de cette occasion pour remercier le président Evariste Ndayishimiye de nous avoir invités à faire partie de ces moments heureux et historiques pour votre pays. Nous sommes reconnaissants pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous ont été réservés depuis notre arrivée à Bujumbura. Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous, Monsieur le Président, pour renforcer notre partenariat stratégique. Je suis convaincu que nous sommes tous prêts à travailler pour la consolidation et la promotion des relations existantes d'amitié et de coopération au profit de nos deux peuples. Le moment est venu pour le Burundi et le Rwanda de s'appuyer sur les fondements solides de nos liens historiques et culturels afin de parvenir à la prospérité et au développement durable. Excellences et Messieurs le Président, Permettez-moi encore une fois de vous féliciter pour cet anniversaire d'indépendance de la République du Burundi et de vous souhaiter prospérité, paix et succès dans la voie du développement de votre pays. Je vous remercie. Murakoze cyane.
Murakoze cyane. Nyakubahwa. Kuri ubu butumwa mutuzaniye ngira ngo nimwaba mubibona neza abarundi uru rugendo mugize ngaha ni nk'igitangaza babonye mu gihe hari haheze iminsi turiko turabyaruzanya icyo nagira ndababwire ni kimwe icyo nagira ndabamenyeshe ni kimwe mu kirundi no mu kinyarwanda tubivuga kumwe icerekwa n'ikibona ikibwirwa nicumva kandi mu migenzo y'ikirundi n'ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe na karenge kubona rero uno munsi mutuzaniye karenge birafise icyo bisigura twabonye kandi twumvise turizeye neza yuko kuva ubu hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika Uburundi n'u Rwanda turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha ubu ni umwizero yuko kiriya gitabo twari tumaze iminsi twandika tucya tukizingure tugisomere hamwe hanyuma tugipfundikire duce dutangura igice kindi cy'icyo gitabo twavuga tuti buce bubwuzure bushasha turizeye yuko rero ibya kera turiko turabisozera ibishasha bigira bisike nico gituma uyu munsi w'itariki ya mbere mukakaro itubereye ikimenyetso gikomeye cyane ku Barundi sokuru wacu Petero nkuru nziza aya matubwira ati mumenye kugendereza ibihe none rero uno munsi Abarundi ndabasabye guca mutangura kugendereza ibihe kugira ngo twifate nk'uko ibihe bimeze ahandi hoho tutazi kujana n'ibihe wasanga tuciye tugenda bigura intege tugashika dutevye iyo tuja none rero mwanya kuba wanya kuba mushikiranganje wa mbere udushikanire ubutumwa bw'abarundi kuba ku nshuti zacu abanyarwanda bose na cyane cyane mudushikanire indamutso yacu kwa nyiricubahiro Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda umubwiye yuko twakengurutse cyane akakarenge mushikaye ngaha mu Burundi kandi kaduhaye umwizero ukomeye murakoze
baditahuka nibyo nababwiraga nti duhera ngaha hari mu kwezi kwa karindwi tariki ya mbere ubwo nyine Ngirente Edouard yajyaga i Burundi mu ijambo ry'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye abwira Abarundi nabo urabona ko batunguwe no kubona presence ya Premier Ministre w'u Rwanda Ngirente ajya i Burundi ibyo mwose murabyumva mu butumwa bwe arabivuze ndetse nawe atanga n'intashyo kuri Kagame twatangiye kubona rero ku rujya n'uruza cyangwa inama zibera kuri borders ku mupaka zirimo inzego z'umutekano twagiye tubona bahererekanya abitwa ngo ni abagizi ba nabi hagati y'u Burundi n'u Rwanda hagati y'u Rwanda n'u Burundi tugenda tubona inama z'ibihugu bibiri zishinzwe ubutasi tukabona Vincent Nyakarundi ku ruhande rw'u Rwanda tukabona ku ruhande rw'u Burundi ubona yuko muri aya mezi arenga arindwi atandatu arindwi atandatu twagiye tubona nyine ibikorwa byagiye biba hagati y'ibihugu bibiri ariko mu gisata kirebana n'umutekano bavuga yuko barimo kurebera hamwe uburyo bakorera hamwe ikindi kintu cyanabaye cyane mwana kwibuka ni itahuka ry'impunzi z'abarundi nyinshi zagiye zitahuka mu gihugu cy'u Burundi ku buryo byagiye binatungurana nyine hari n'abantu bo muri opozisiyo cyangwa muri wa murwi ushinzwe kurwanya leta y'u Burundi bagiye nabo b'abanyapolitiki batahuka ntabwo amazina nyafite imbere yanjye ariko nzi ko hari abarundi benshi bankurikiye ahangaha wenda batwunganira batubwira n'amazina barimo usibye impunzi zagiye ziva mu makambi mu Rwanda zitahuka no mu rwego rw'abanyapolitike nagiye numva ko ari abanyapolitike baba baratahutse bavuye Buraya cyangwa baturutse muri Kenya muri East Africa uko benshi babaga no mu Rwanda bacumbikiweyo ariko nzi ko ari n'abanyapolitike bagiye bataha kuva nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yagera ku butegetsi. Iyi ni intambwe ya mbere natangiye kubona ahangaha wenda tuvuga tuti bisa nk'aho tubona ko Leta y'u Rwanda wenda yakekaga ko ikibazo ari Peter Nkurunziza. Mu gihe Peter Nkurunziza rero yari akimara gutabaruka hagiyeho n'ubuyobozi bushya mu ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze umunsi yarahiraga twakoze ibiganiro birebire hano kuri Radio Itahuka tuvuga dusesengura ijambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye atanga inda y'abukuru ku Barundi bose abahunze igihugu aho baherereye ahamagarira Abarundi gukunda igihugu cyabo no gushyira imbere ineza y'Abarundi. Iryo ryari mu ijambo ry'umukuru w'igihugu nyine umunsi yarahiriraga kuyobora igihugu cy'u Burundi. Abo twari turi kumwe kuri radio murabyibuka ko twarigiyemo turarisesengura turabaza tuti Abarundi barwanya ubutegetsi bwa Bujumbura bazakira bate ijambo ry'umukuru w'igihugu. Ariko usubije amaso inyuma kugeza magingo aya kuko impunzi zatahutse ku bwinshi cyane ni nabyo navuga ko n'abanyapolitike bamwe baba baratahutse ariko ntabwo nzi amazina yabo si ndigiye kuvuga ngo ni kanaka icyo nababwira ko hari abo nzi nagiye numva bagiye batahuka. Tugarutse rero wenda kuri uyu munsi gato cyane nk'uko bivuga nyine ko Kagame yakiriye muri Village Urugwiro Ministre Ambasaderi Ezekiel Nibigira n'itsinda yarayoboye hari abari ku rubuga rwa kuri YouTube bahise bandika bavuga ngo uriya mudamu yitwa hari abagenzi bacu b'Abarundi bahise bandika nyine bavuga ngo ni Madamu Laurentine Kanyana uriya mudamu niko yitwa. Abandi bagiye bandika nyine bati bande mu batubwira ariko ntabwo ngiye amazina nyafite imbere yanjye ariko wenda abayazi bayandika ariko baravuga kuri mudamu yitwa Laurentine Kanyana mwabonye ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda rero Kagame mwamubonye ntabwo ari ariko ngo mvuze mwamubonye arabaza kuvuga bati ni masque ibyo ntabwo bitindaho Nyakarundi akaba yari muri inama. Ngena rero ikibazo wenda abantu bagiye batwandikira nyine ari n'abakunzi ba Radio Itahuka nyine bagiye bavuga bati u Rwanda cyangwa Kagame yamye avuga ikibazo by'Abarundi nta ruhare bifitemo avuga yuko Abarundi bagiye bashaka za bukomiseri yabo bashinja ibibazo byabo. Kagame aravuga ati Abarundi bahereye bashinja Abanyaburaya bava ku Banyaburaya bajya gushinja Abanyamerika bava ku Banyamerika ati natwe baradushinja. Avuga ati n'uwabaragiye mu bibazo by'Abarundi yahereye ku nabi y'Abarundi yahereye ku bibazo by'Abarundi. Muribuka avuga ati Perezida ahora yihishe bica abantu bakurura imirambo mu muhanda ati yayobora ati abantu ati wenda abantu baza kuvuga yuko nakoze no kuvuga ko umukuru w'igihugu atagaragara arimo gushakisha nkuru nziza. Icyo gihe kandi mu zikundi byari bikomeye birirwa basasina abantu mu Burundi amagrenade agaturika abandi bakaraswa. Ku rundi ruhande mu Rwanda propaganda zarakorwaga bavuga bati mu Burundi hari jenoside za Rwanda Day mbere yaho gato murazibuka Abarundi bitabira za Rwanda Day basaba Kagame bati kizigenza rwose wirebera. Kagame nawe bigeze bikamucanga ati nzabanza nkumiri wanjye iby'Abarundi wenda nzagira umuganda ntanga ariko ntigeze yatura avuga ati ntabwo ari ikibazo kindeba. Munabyibuka ko byeje gufata intera bigeraho Kagame amera nk'aho nyine ikintu kibana na jenoside ahantu hose atagomba kurebera. Abarundi nabo muri opposition baramwitabaje baramwegera. Ku rundi ruhande nanone murabyibuka umurwi Rede Tabara cyangwa abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi nabo bari bakataje. Abarundi nabo bafataga abantu bitwa ngo ni ingabo zivuye mu Rwanda cyangwa abarebeli batorezwa mu Rwanda. Tukumva amaraporo hari ibintu byinshi cyane byabaye muri iyi myaka nyine ariko icyo ngira ngo mpara ikinganga nuko Kagame ashimangira yuko n'uwaba yaragiye ibibazo by'Abarundi yahereye ku nabi y'Abarundi. Aho hantu harakomeye muri diplomasi ushobora kuvuga uti ufite ibibazo byawe wifitiye ariko ntabwo ari njye wabitangiye nanjye nabyinjiyemo mfite aho nabisanze mpera aho byari bigeze ntabwo ngeze akanari ko batabigiyemo ntigeze avuga ko nta ruhare bifitemo. Yakomeje gushimangira yuko Abarundi babitwerera Abanyarwanda ariko Abanyarwanda batigeze bagira uruhare mu kubitangiza bo bahereye aho inabi y'Abarundi yari igeze kugira ngo babyinjiremo. Iyo ni statement ikomeye cyane rero. Iyo statement rero sinzi barahindutse mu gihe tuganira kuri mugoroba cyangwa rekana none musubire muri archive zanjye nkunda kuvuga ibintu bifite archive cyangwa ngaragaza evidence ibyo to tuvuga kugira ngo bijye byumvikana kuko abantu bibagirwa vuba ejo bundi nyine munyanga ndabona yo ndyo ntayise nyibona gato ariko ndayifite ndayezaho iyo ndyo ntavugo mpise nyibona ndayifite ariko ndaje nyishake ikintu nagira ngo nsimangira ngaha nuko nyine yamye ashimangira ati ntavugo twabazwa imyiryane iri mu Burundi ntabwo ariko twabibazwa atahubwo twe twabazwa kuba nta n'icyakorwa kugira ngo ibintu bikumirwe cyangwa reka duhera ngagatoya
ko gicamunsi cyo kuri uwa mbere muri village urugwiro president wa Republika Paul Kagame yagiranye ibiganiro n'intumwa z'u Burundi ziyobowe na ministri ushinzwe ibikorwa by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba mu Burundi urubyiruko umuco ndetse na sport ambassador Ezekiel Nibigira izi ntumwa zari zizanye ubutumwa bwa president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ibiro by'umukuru w'igihugu bikaba byatangaje ku biganiro president Paul Kagame yagiranye n'izo ntumwa byibanze ku gushimangira umubano hagati y'ibihugu byombi ibihugu by'u Burundi ndetse n'u Rwanda birimo kongera kubaka umubano wabyo wari warajemo agatotsi guhera mu mwaka wa 2015 hashize igihe impande zombi zigaragaza ubushake bw'imibanire myiza ko mu bihe bishize intumwa z'ibihugu byombi zagiye zihurira ku mupaka uhuza ibihugu byombi mu biganiro bigamije kunoza uwo mubano
rero niyo makuru nyine nta yandi nuko nkuko byifashe kuri mugoroba ariko nkuko nabivugaga njyewe ndakomeza ngarukanga mbaza nyine igihe Kagame avuga ati dore serumu mu Burundi barayifunze ati kandi iyo serumu kubifungwa ihereye ku nabi y'abarundi birirwa bica ubuyobozi bwica bene gihugu bukurura imirambo mu muhanda ubwo yashimangiraga ati serumu serumu mu Burundi barayifunze ati nuwaba yagiye mu kibazo cy'abarundi yahereye ku nabi y'abarundi okay ndakeka audio nyibonye reka twibukiranye
reba bihugu bimwe bidukikije muri Burundi Burundi serumu barayifunze cyangwa bariho barayifunga ariko biturutse kuki ku mateka yenda gusa nayo hano ubuyobozi bwaberaho kwirirwa gwica abantu mu gitondo bukageza ku mugoroba perezida akifungira na aho yifungiranye ntawe uzaho aba ntawe umuvugisha ayo barataba abantu bagapfa buri munsi bakirirwa bakurura imirambo ku street ibyo Afurika isanzwe ekosero abantu bashobora no kumva ko nakoze ishyano kuvuga ngo navuze ikindi gihugu kiraho iyo nayo ngo ni diplomasi cyangwa ni politiki ntabwo niko bimeze kuko bidufite niho n'ingaruka twebwe nk'abanyarwanda ubuyobozi bukirwa bwica abantu imirambo itemba mu nzuzi abantu bari ku mihanda abana bato abagore barangiza ukajya kubihindura politiki y'inyabagi mbese bavuga ko uteye u Burundi ibibazo nk'ibyo yaturutse hari undi muntu ugiye kubatera ibyo bibazo n'uwaba kwifuriza inabi ahera ku mafuti yawe niyo byaba ari arahandi bituruka byo mu baturanyi hano i Burundi n'uwavuga ngo n'u Rwanda rubitera u Rwanda wajya kubitera umuntu w'umugome mu Rwanda wifurize n'ab'Abarundi agomba kuba yarahereye ku bubi bw'Abarundi yahereye ku bayobozi babi b'i Burundi bakorera nabi abantu babo wenda nawe abijyamo ikibazo ni icy'abantu bwabo bari bakwiye kuba barize isomo kubyabaye hano bumwe bagizemo n'uruhare mu batemye abantu mu batsembye abantu harimo abantu bavuye hakurya y'umupaka abanyafurika rero turwaye iki ariko nk'uko nababwiye mbere yo kurwana ku interesi za Afurika cyangwa akarere tubanze turwanye ku nyungu zacu abanyarwanda tubanze dukumira ikibi kitazadusubiramo twakoze ishyano bihagije ntabwo twakwemera ko hagira ikigaruka uwo perezida avuga abayobozi b'i Burundi bose bita ko bemera Imana ari abantu b'Imana ndetse bamwe n'abapasiteri Imana bemera ni iyi baba bafite bakora ibyo biyita ko ari n'abantu bemera Imana bafite za Bibiliya birwa bagendana hari ahantu Bibiliya iyo ariyo yose ivuga yabwira abayobozi kwica abantu babo bibaho look at in our neighborhood look at this problem of Burundi that we are imagine you analyze it from at least I analyze it from this angle. How has it let me start from the other end backwards. How has it ended up being Rwanda's problem? Let somebody think and imagine and tell me how this Burundi problem has actually ended up being Rwanda's problem. Meaning to the point that Burundi, these leaders of Burundi keep telling people, everyone who passes there, who goes there purportedly to help address the problem, that no, in Burundi there is no problem. The problem is Rwanda. We are the ones who are behind the problem, according to them. And you will be surprised that actually some people will believe it or will pretend to believe it. Because of different reasons. One of them being those who want to be seen to be believing it even when they don't and know the facts. We do it for certain interests. You want to do it? So they can trade you off for something else. At any one moment, depending on what you want in Burundi, you can actually say, decide to say, yes, I agree with you, even when you know the facts that are different because of something you want. Others are just basically ignorant, or others simply want to hurt Rwanda for another reason. But when you look at in the recent days, you know, it's very interesting. How this, if anybody knows the simple story about what went on there and how it started, it has nothing to do with Rwanda at all. If Rwanda came into the picture, it came into the picture just in the middle of the whole mess. Not at the beginning, can't be the origin. You know, they started accusing at some point three countries of being behind it. Now, I think there are many, well, they started many actually. He started by accusing Europe and singling out countries in Europe, then accused America, then accused Rwanda. But as time went on, they narrowed the accusation to Rwanda and one European country. The rest, I don't know what to call it, they were forgiven or they actually found there was no hand they had in the whole mess. No, but it changed for convenience. There was a convenience for that to happen. And in fact, some of those who are being accused not only told the world that if you start talking about us again, you will see. Because they can actually make them see. And it's like they said now, even to help you remove that accusation from us, we can actually help you to accuse somebody else. And by doing that, therefore now you should welcome us as a problem solver in your country. So there was that trade-off. That's how Rwanda was treated for this. And now, armed with Burundi, now with, you've heard them say, you see, twarabivuze, twavuze kera ko ari u Rwanda rudutera ibibazo, ntimurabona se ko n'abandi nabo babivuga. Abandi who are supposed to be their friends. Now, so it is true, so ntakibazo dufite, we have no problem. You know, people can accuse us of having sympathized with one group or another in Burundi or being, you know, associated politically or whatever way. They are free to do that, and one can even guess maybe they are trying to find a basis so they can find. But honestly, to find that, for example, some of the stories that talk about Rwanda not only helping people fighting Burundi, but they have been involved.
Nadita huka ndakeka n'ukubibutsa nyine kuko hashize imyaka myinshi kuri kino kibazo ntabwo ingingo ndi buyitinde rero wenda gato kugira ngo tunayi ashyire ku ruhande. Uyu mugabo akomeza kwivugira yuko ikibazo cy'u Burundi bakigizemo uruhare bakinjiyemo ariko batabazwa ko ari bo bagitangiye. Nangayo ngiye kubyisubiriramo ngo binjiye muri iki kibazo mese yaramaze kuba nyine the whole mese yaramaze kuba cyangwa ikibazo cyaramaze gufata intera nibwo bakinjiyemo. Na ya indi ndabaza ati abayobozi b'urundi bavuga ko basenga bafite bibiliya ati n'uwaba yaragiye mu kibazo cy'abarundi yahereye ku ntabi y'abarundi. Urumva ko Kagame nta kintu yigeze ahisha, yamye ashimangira yuko hari uruhare wenda harya babivangukirwa rutaziguye, sinzi niba wenda ariko babivuga, ariko urumva ko arabivuga muri speeches ze, ariko akomeza agataka ati turarengana. Ikintu nagira ngo wenda hano twibukiranye gatoya, u Rwanda rwitwaye rute ku kibazo cy'abarundi mu muryango w'abibumbye? Ese u Rwanda rwari in favor yo gushyigikira abarundi cyangwa rwari against abarundi? cyo ni kibazo cy'abere mwatekereza urwanda rwitwaye rute mu muryango wa East African Community muribuka igihe Museveni yari chairperson uri mu muryango muribuka ya maburo bavuga ngo bari kingaga basohora urwanda rwitwaye rute ku barundi mu muryango wa East African Community urwanda rwitwaye rute ku barundi mu kujya kurega kwa bapapa muri European Union mu muryango w'umwe bw'iburayi urwanda rwitwaye rute muntu umwe azaroni zakoraga raporo mu Burundi rore y'urwanda yari itomoye rwose ishinja ubutegetsi bwa Bujumbura gukora genocide nuko iyo genocide itafashe uyu munsi rero ibyo yavuga ya bagarukaho ikibazo cyabazwaga eske urwanda rwaba noneho rugezeho rwemera ko ibyo rwagerageje mu myaka irindwi byose byananiranye tukarubwa ruti noneho tugomba kubana n'igihugu cy'umuturanyi nta yandi mahitamo iyo ni diplomasi ntabwo nabimenye ariko abandi bati abarundi ni abahanga ntiwamenya uko bakora diplomasi yabo kuko nyine ubutegetsi bwa neva bwamye bubivuga muri speech neva uzumva yuko atarya indimi iyo uri igihugu cy'umwanzi uziko neza ko utivurije n'abarundi arabivuga nari nasengesho yatsenze ejo bundi mu mpera z'umwaka sinzi uwo maje ati nasengesho baryakire bati kose Kagame ntabwo yemera iby'amasengesho nyine arabyivugira aravuga ati abarundi cyitwa ko basenga ariko ni rwo bakora ubwicanyi bwica abantu so nari nasengesho rero nk'uko mwabyanditse nyine ndakeka ku Rwanda ni nko kuvuga ngo babuze icyo bakora gusengera u Rwanda gusengera abayobozi b'u Rwanda gusengera imyuka mibi irimo abayobozi b'u Rwanda mu karere ya byose wa mugani nk'uko uyu abimbwira biriya mu matwi ya kaga nyine ntacyo bivuze ahubwo abona ko abarozi b'Urundi babuze ikindi bavuga cyangwa bakora ngo baro bavuga imana hari byinshi umuntu yavuga rero Jove ndabona urabaza uti ninde uzungukira muri uyu mubano hagati y'ibihugu bibiri ntabwo iki kibazo nagisubiza eske umubano wo wari wagerwaho turimo turabona intambwe batera wa mugani kuko babyivugira impande ebyiri twe twavuga ko bagera kuri hamwe baseringa dire bavuga ko bagiye kubana bagasubiza diplomasi mu nzira nziza ibyo simbizi nanone hari uwanditse angambaza ati ntiwirengagize abakoze coup d'etat bahungiye mu Rwanda Rwanda rukomeje kuba protege ibyo byo nibyo kandi nanone hano nuko nakwibutsa ko leta y'u Rwanda yirwe isaba abanyarwanda bahunze bayihungiye kure hirya no hino isaba ibyo bihugu mu baduhe n'abagizi ba nabi ariko byagera kuri aba barundi ba Niyombare n'abandi bagenzi be batireka da kubahiriza amategeko ya arengera impunzi amategeko mpuzamahanga aba ni impunzi rwose nta cyaha bafite ariko ku rundi ruhande bati umunyarwanda wese dushaka mwamuduha urugero n'iki kibazo cy'abanyarwanda bari muri Niger tumaze iminsi tuganiraho twagitinzeho ibyumweru birenze bibiri cyangwa bingahe tukiganiraho uko u Rwanda rwakwitwayemo ruvuga yuko rufite inyungu muri aba banyarwanda so ku kibazo rero cy'abarundi n'abanyarwanda yari ukubibutsa nta byinshi nakabivuza ariko ndizera ko hari ikiganiro ntegura muri iki cyumweru wenda nzabigarukaho n'ubuyobozi nyine bagenzi bacu dukorana mu ihuriro babireba mu ndorerwamo ya diplomasi wenda bazabyelabora cyane kuruta uko njye mbibona batubwire uko babona diplomasi nyine hagati y'ibihugu bibiri ariko nagira ngo gusa nibutse abakunzi bacu nyine abateze amatwi ibiganiro byacu ko ni ikibazo gihari utakwirengagiza akaboko k'u Rwanda muri ibi bibazo kigaragaje ku magambo y'akaga nyir'ubwite ku batera u Burundi ku mpfu zagiye ziba mu Burundi impfu zagiye ziba mu Burundi zose ababaye basirikare uhamya bagiye batanga cyangwa batubwira amaraporo yagiye akorwa n'inzego z'umutekano z'u Burundi inzego za gisirikare aho bagiye bafata ndetse n'ibyo u Rwanda rwasabiraga abarundi erega mu miryango mpuzamahanga navuze muri Yoni navuze muri East African Community navuze mu bihugu by'Iburaya cyangwa European Union u Rwanda rwari ruri ku ruhande rutifurije neza abarundi usibye ko ibyinshi tubona bigenda bigaruka mu nzira nziza amaraporo ya Nations Unies nayo yagiye bigarukaho nyine kandi abenshi banayekoraga amagambo ngo atageze ni Burundi hari byinshi rero byabaye muri iyi myaka irindwi wenda bagomba kuzarenzaho kugira ngo babwe bati tubane birashoboka ntibishoboka reka tubitega amaso kuri ingingo ikashimira bagiye batwara kuri ingingo rwose ko ni byinshi wavuga ku kibazo barundi nyine ntago wajya kugenda ingingo dekazetse tuvuga kuri ingingo nayo ko nababwiye ku kintu kigano kitari bube kirekire nyine navuze ko narinje kugira ngo tubane mu magambo yimye ku buryo tuzabigara ko wenda mu minsi iri imbere cyangwa ejo hari abanyarwanda bahungira mu Burundi ngo bahunga COVID-19 iyi ngingo narayibonye maze iminsi nyibona ariko ntabwo nigeze wenda numva ko gifite uburemere n'ubukana kugeza ubwo numvise icyo ubuyobozi bw'Urundi buvuga kuri kino kibazo abarundi barivugira nabo ko bifite ibibazo bya COVID mu gihugu cyabo ariko kumva yuko wenda hari abanyarwanda bahunga urukingo bagahungira mu Burundi aha ni umwe tuvuga tuti leadership y'igihugu ubuyobozi bw'igihugu ejo nahoze ndeba hari akavido nabonye ni mu Faransa ni Marie Le Pen je pense niba nibuka wasobanuraga ibyemezo bishobora gufatwa na leta byo gufunga cyangwa kuba gufunga ndakeka niba nibuka abaturage b'Abafaransa baba batikinjije cyangwa batubahiriza n'ibibazo n'ibiranga COVID-19 ubundi na hano muri leta zimwe za Amerika mba cyangwa amaze igihe kirekire mba nta cyemezo na kimwe gifatwa ku mwene gihugu bitabaye itegeko ritorwa ndetse tukamenya n'igihe rizashyirwa mu bikorwa COVID twarayivuze igihe kirekire ntabwo ndi bubitindeho ni icyorezo cyugarije isi ariko na hano tuba hari abaturage batari ikingiza kandi bavuga ko batari ikingiza bifite ingaruka mu in long run cyangwa bifite ingaruka nibyo ariko nanone uburenganzira bw'umuturage burubahwa igisabwa umuturage nuko bamubwira bati hari serivisi tuzahabwa bitewe nuko wenda twafashe icyemezo ko umuntu wese agomba kwikingira cyangwa agomba kwambara agapfukamunwa cyangwa atagomba kujyana naha hari ibintu namwe nawe ugomba kumva yuko utazabona bitewe nuko wenda sosiyete ubutegetsi buvuga buti nubwo itegeko ntari hari magingo ariko amabwiriza atangwa na leta abaguverineri abameya abantu bafata ibyemezo niba bavuze bati agapfukamunwa muzi neza yuko byateye ibibazo bikomeye cyane cyane nko mu ntara zimwe zikomeye z'abarepubulike ugasanga federali yavuze ko wenda ubutegetsi federali butagapfukamunwa cyangwa ubutegetsi bwa Joe Biden agapfukamunwa ugasanga mu ntara z'abarepubulike bati abaguverineri bati ntitwemera agapfukamunwa icyo gihe kubera ko intara zazigenga kandi usanga amategeko y'abaguverineri abafite imbaraga cyane no guhinyuza amategeko ya perezida Joe Biden ugasanga agapfukamunwa ntushaka kukambara bitewe n'uko harimo politike niba bavuze bati Joe Biden yavuze urukingo ko ari itegeko ko abantu bose bagomba kwikingiza bati agapfukamunwa kagomba kwambarwa ahantu muri publike ugasanga noneho nk'umuguverineri runaka kubera politike aravuze ati ntabwo tukemera bitewe n'uko katubahirije amategeko y'uburenganzira bw'umuturage konsititege kiki mvuga iki ugasanga ibintu bigiye mu mategeko bigiye kujya mu nteko kugira ngo bizigweho bamenye ikigomba gukurikizwa so ku rukingo rero abanyarwanda barimo kutwajya bavuga bati ntushobora gukora serivisi mu Rwanda utarikingiye ntushobora gukora ikintu iki n'iki utafite icyemezo cyo gukingiye ariko se mu mategeko y'u Rwanda byanditse hehe nubwo tuvuga tuti zinangirwa abadepite I am sorry kuba mbivuga rwose n'abanyarwanda babivuga ibintu birebana n'amategeko bigomba kujya mu mategeko kuko bikabizi ariko nkuko tubizi ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubutegetsi bw'igitugu n'ubutegetsi bwa dictatorship n'ubutegetsi bufata ibyemezo bitaganiriweho n'abaturage abaturage ubundi kugira ngo baganire na leta bica mu badepite babo abadepite bakaba ari intumwa za rubanda none se niba mvuze ngo umuturage hari serivisi atazahabwa bitewe n'uko atikingije ese ubundi kuki atayihabwa yambaye agapfukamunwa ni urugero navuga agapfukamunwa tuzi neza ko kemewe ku bantu banze gufata urukingo nangaha tubana nabo turabafite mu myemerere yabo ntabwo barafata urukingo bararwanze kugeza igihe itegeko wenda rizaba ribategeka rikaba ofisiyeri rigashyirwa mu bikorwa icyo gihe bazareba ibyo bintu byose bimwa izo serivisi zose badashobora guhabwa wenda bibe byaba ngombwa ko banikingiza nibyo nababwiraga mu gihugu cy'Ubufaransa nabonye Marie Le Pen ndakeka ariko yitwa ari mu nteko arimo kubwira minisitiri ati ibyo bintu uvuga ni ibiki ko itegeko ntabwo ririho ntabwo ushobora kubwira ngo urafunga umuntu wanze kwikingiza cyangwa umuntu arahunga igihugu ko yanze kwikingiza abitwa ngo ni abadepite bakabona ko ibintu biri normal bagaceceka urimo bakarutakarumira hari abaturage nabonye nari nabibonye bad well kunabonye ko birimo gufata intera abantu bahunga ngo banze kwikira bitere imyemerere yabo kandi nanone wareba ukuntu leta ikiri imbaraga wenda kuvuga ngo urakingira abanyarwanda ukavuga utari ku bundi abanyarwanda barasobanuriwe cyane bihagije ku buryo bazi ingaruka za covid 19 ibi ni ibintu wenda bireba n'abantu bari muri domaine medicale umuntu utararwara covid azakubwira ko ntayibaho okay abandi bazavuga ko urukingo rujyanwa muri afurika urukingo rwagera abanyafurika ibinyamakuru bitandukanye bizavuga uko bishaka kuko nabyo biri muri propaganda isi turimo propaganda isigaye idomina cyane kugira ngo babuze abantu kwikingiza hari imyemere itandukanye ariko sindi bugane kuri iyo myemere ngenda avuga nti igihugu kifite polisi zihe murabona baravuga ngo turaca amande amahoteli turaca amande amaresitora turaca amande abanyarwanda batinze gutaha batubahirije kuvurefe leta y'u rwanda ishyira imbaraga mu guca amande abanyarwanda ariko nkeka ko idasobanura bihagije kugira ngo umunyarwanda nawe abone ko biri mu nyungu ze mu kwiproteja no kurinda abandi kuko iyo wiproteje urinze n'abandi nubwo wenda kwikingiza bitavana kurwara covid kuko n'abakingiye barayirwara by the way ariko nanone niba ari icyemezo cya leta abanyarwanda bakaba bavuga bati ntidusobanurikiwe n'inkingo batubwiye ko izi nkingo zizatugiraho ingaruka mbi muza bihaye imana bapuricinga ko izi nkingo wenda zifite ingaruka izi n'izi aha niho rero uvuga uti leta y'u rwanda ifite role yihe mu gusana abenegihugu bayo ku buryo abenegihugu bakumva yuko batakwikanga ibyemezo bya leta njye ariko nabivuga mu yandi magambo kuko sindi umuvugizi w'agatsiko cyangwa iriya leta no kubabwira uko babikora ahubwo njye mba ndeba abantu batwandikira bavuga bati ubunguru wose nta kintu twakora muri uru rwanda urukingo ni priorite nta serivisi twahabwa dutegekwa kwikingiza abatabishaka twabigenza dute ni icyemezo nabwo navuga ko ishobora kuba personeli ku rundi ruhande ariko iyo leta yabijemo bikaba itegeko ry'igihugu hari igihe ushobora gusanga bya byemezo byawe personeli wenda bitahabwa imbaraga ariko bikaba ibintu bisobanurwa bene igihugu bajya batubwira bati itegeko nshinga rijya gutorwa twaramanutse tubana abanyarwanda turabigisha tubabwira impamvu itegeko nshinga ari ngombwa none se kuki covid uzumva umuntu bavuga ngo yahunze igihugu kuko yanze kwikingiza mwaba mwaramusobanuriye koko akumva inyungu zo kwikingiza zo kwirinda no kurinda abandi ni ikibazo nabonye ubwo ni ibya leta y'u rwanda reka twumve hari audio numvise nyine ku ijwi ry'amerika numva icyo abayobozi b'urundi bavuga kuri aba bantu birukanwa bahunga urukingo rwa covid bakajya i Burundi ariko nabo bakirukanwa basubizwa mu rwanda kuko n'abandi baravuga bati turayifite natwe ntitwifuza abandi bayituzane natwe dufite iyacu ihagije ni icyemezo gikomeye kandi mbona gifite ingaruka ku baturage b'ibihugu byacu
baciye batangura guhungira mu Burundi yamara no mu Burundi ntibyaboroheye kuko abategetsi bo mu ntara zihana urubibe n'u Rwanda baciye bafata ingingo yo kubasubiza mu gihugu cyabo uramatari w'intara Kirundo Albert Hatungimana yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije imvo zatumye abo banyarwanda basubizwa mu gihugu cyabo
baca buca umupaka badaciye ku mupaka uzwi twarabonyemo abanyarwanda bavuga ko badashaka urucanco ariko turabona n'abandi baca ku mupaka baciye mu rufunzo rw'Akanyaru hanyuma ugasanga harimo abantu baba batashatse guca ku mupaka wa Gasenyi Nemba dusanze tuzi rero babonye tubona yuko ari abantu batemera urucanco
amakuru atangaza bavuga kandi ko muri ko murabasubiza inyuma mu gihugu cy'u Rwanda murashaka kutubwira imvo zituma musubiza inyuma abantu bashaka gusaba ubuhungiro
abo bantu basabye ubuhungiro kubera ko ku itariki zine z'ukwezi kwa mbere 2022 naragiye ku musozi wa Nyakarama muri komine ya Bugabira kuganira nabo dusanga abo bantu n'abantu batemera amategeko y'igihugu cy'u Burundi kuko bagendera ku myemerere y'idini hanyuma bakongera kandi bakaba abantu batemera yuko babapima rero twebwe mu gihugu cy'u Burundi umuntu yinjiye arapimwa nawe yaba yaciye mu kinywari turamupima kugira ngo ntiyanduze abarundi abo rero kugeza icyo gihe baranze gupimwa bumva baje gupimwa baca banka no gufata umuti kandi igihugu cy'u Burundi mu kwikingira urucanco ari ukuza kwipimisha ucyumva ibimenyetso hanyuma iyo basanze urwaye bagaca baguha umuti unyoye umuti abarundi benshi barakira bose barakira nubwo mu Kirundo rero icyo kiza cyaraduteye izo ngingo z'igihugu turiko turazishyira mu ngiro abo bantu rero nabo yabaciye mu rufunzo rw'akanyaru bacano atazwi kugiye bacahazwi bari kupimwa twaciye tubona rero yuko bafite ibyiyumviro biri kubiri n'amategeko y'u Burundi ajanye no kwikinga icyo kiza cyo ituma rero twahisemo yuko twabashikiriza u Rwanda nabo y'abanyarwanda kandi binjiye binyuranije n'amategeko hanyuma kugira ngo Rwanda rwatahutse umugambi wo kwikingira coronavirus nayo urumva binjiye bakaba banka ingingo z'igihugu cy'u Burundi bakaba kandi binjiye mu buryo butemewe n'amategeko ni byiza ko tubasubiza mu gihugu babaje bava
muri iki gihe abamaze gusubizwa inyuma cyangwa abamaze kugerageza kwinjira ni angana iki mushizemo abaca ku mipaka yemewe n'abaca ku mbibe zitemewe
abo twabonye twaganiriye kandi banse no kwipimisha bashika 14 bamwe twabahaye intara y'amajepfo kuko niyo baje batwa muri district ya Nyanza abandi twabacije ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu by'ukuri si ukubagira ubuhungiro mugabo iki kiza ni kiza cy'isi yose isi yose yarafashe ingingo igihugu cyose yarafashe ingingo zijyanye no kwikingira coronavirus mu Burundi rero mu ngingo zafashwe baduhimiriza leta y'u Burundi duhimiriza ni uko umuntu acyumva ibimenyetso yipimisha ni uko umuntu wese yinjiye igihugu cy'u Burundi yipimisha abo bantu rero barabyanze ku mugaragaro imbere y'abamenyeshamakuru imbere y'abajeje umutekano n'imbere ya buramatari dushobora tufata ingingo rero yuko twabashikiriza igihugu baje bava mu kugira ngo babatahuze yuko tudashobora kwakira abantu bari kubiri n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi
muri iki gihe tuvugana hari ababandanya kugerageza kwinjira mu Burundi bahunze izo ntandago mu Rwanda
oya twebwe tumaze kugira urugendo ku mutumba wa Nyakarama muri komine ya Bugabira aho binjirira baciye mu kiyaga mu rufunzo duhanira ku rubibe n'u Rwanda ku ruzi Kanyaru twarabaganirije turamarana amasaha ashika 4 turagiranira n'inama n'abenegihugu baho hanyuma mwabo twarasanzemo abana hanyuma turabwira bavuga kuko bavuga yuko n'ubundi mu rufunzo hariyo abandi hanyuma turabwira aba batelefone bababwire yuko mu Burundi bariko baraza naho nyine bafashe ingingo yo gupima abingira rero ucyanka kupimwa urumva ko tudashobora kukwemera ko winjira mu bene igihugu b'Abarundi basanzwe ata coronavirus ihari twebwe rero ngaha mu ntara ya Kirundo icyo kiza hariho abo twagitoye bari ku muti kandi barakize mugabo muri komine ya Bugabira nta mwenegihugu n'umwe agwaye iyo coronavirus byumvikana ko rero nabo baba bariko barashaka kwinjira baba bariko barashaka kuza kutwandikiriza abenegihugu iryo rero urumva ko tudashobora kubyemera
mu majambo make cyane rwose no mu gusozera ikiganiro izindi ngingo intara yanyu iri kwirafata kugira ngo eka hamwe n'izindi ntara zihanuriye n'u Rwanda kugira ngo ntihagire ababandanya kwinjira batemera ko barinda gupimwa umugira wa korona
izindi ngingo turiko turafata mu bijyanye no kubana neza kandi tukabandanya n'abenegihugu bacu boroherwa nk'uko kubana neza mw'izi ntara turongoye twaraganiriye na baburamatari b'intara y'amajepfo y'u Rwanda na buramatari w'intara y'uburasirazuba bw'u Rwanda turavugana yuko twoza turahana amakuru ku bijyanye n'imibereho myiza y'abenegihugu ku kuntu nyine baba hari n'ibyo usanga barenze umupaka batabizi kubera hariho imbibe duhana bajabuka n'amaguru no mu ruzi ugasanga abarobyi bajabutse batazi umupaka twaravuganye ko tuza turahanahana amakuru
aditahuka ndakeka benshi mba mwakurikiye makuru nta gishya kirimo ahubwo njyewe cyo nashaka kumvikanisha ahangaha ni ukugira ngo mwumve ibi ni ibibazo muri bigoye guhagurutsa abo mu nzego zitandukanye z'igihugu kugira ngo barebe uko bafasha abenegihugu babo kumva abenegihugu bahunga kuko badashaka kwikingira cyangwa kwikingiza ese koko baba basobanurwa nicyo kibazo nibazaga njyewe baba babasobanurira ku buryo buhagije inyungu zo kwikingiza no kurinda abandi no kwirinda nabo icyo ni cyo kibazo abadepite rero baba badepite bari mu Rwanda bari bakwiye kumenya role yabo nabo bakamenya role yo kurinda umuturage niba aribo bitwa ngo ni intumwa za rubanda bakamenya role yabo ni iyihe muri mu kibazo nk'iki ngiki abenegihugu badasobanukiwemo kare naho mbona ngo abasenateri ngo barimo baragenda hirya no hino ngo mu ntara zitandukanye ngo baganiriza ngo abenegihugu ngo kugira ngo bamenye uko babayeho mu buzima ariko niki kibazo cya covid bari bakwiye kukireba bakamenya uko abaturage babo babayo bakamenya ibibazo bafite magingo ya abo bahunga bakabahumuriza abo bimwe service bakamenya impamvu batazihabwa bakareba icyitegeko riteganya mu gihugu cy'u Rwanda itegeko kuko kwikingiza nabwa no itegeko mu Rwanda niba ari kwikingiza atari itegeko umuturage wanze kwikingiza ubigenza ute umuturage wanze kwikingiza ubigenza ute abaturage uzabakira he ubafatira byemezo ki uzabirukana mu Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane kikwereka ko ikintu cyitwa imiyoborere mu Rwanda ni ikintu gikorwa amacuri nkurikije nk'uko namwe mu byandika nyine inzego z'abadepite cyangwa abadepite intumwa zitwa intumwa za rubanda zari zikwiye kugira icyo zikora kumva icyo kibazo cy'abo baturage kugira icyo kizikigaho gufata ibyemezo biri mu nyungu za buri munyenegihugu reka n'abadashaka kwikingiza igikwiye gukorwa ni ukuganirizwa bakeneye dialogue n'ibiganiro kubwirwa impamvu amategeko akamenya aho abarengera n'atabarengera guhunga igihugu separa solution ariko rero niba bahunga usibye ko sinako video nyine bahunga bavuga ko bahunga n'imibereho mibi bahunga ubukene bahunga inzara covid rero yajemo ibindi bintu byinshi uzahunga azakubwira ati ndahunga covid urwo rukingo ariko akubwira ati n'imibereho mibi byose birajyana kubitandukanye bikagorana rero so ni ikibazo rero kitoroshye ariko mba nsanga ko nubwo tuba tuti intumwa za rubanda zari kwego icyo zivuga nta ntumwa za rubanda ziri mu Rwanda hari intumwa z'agatsiko ni no kuba tubivuga nyine abantu bajye babyumva tuba tugerageza ngo tubivuge mu mazina yabyo uko ibintu bikorwa handi ariko mu Rwanda ntabwo ariko bikorwa
Monsieur le ministre, je suis désolé, mais on ne peut pas vous laisser parler d'incitation qui fonctionnerait à la vaccination. Il y a un moment donné, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Ce que vous mettez en œuvre n'est pas une incitation, monsieur le ministre. Ce que vous mettez en œuvre est une sanction. Et c'est sûr que si demain vous dites « on mettra en prison tous ceux qui ne sont pas vaccinés », ce sera une forte incitation, comme vous dites. Sauf que ça s'appelle une punition. C'est une contrainte. Et au moment où le président... Macron est si fier de prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne, permettez-moi de lui rappeler les dispositions du Conseil de l'Europe. Article 7.3.2, de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. Article 7.3.1, de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne, monsieur le ministre, écoutez-moi, c'est important, que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Alors excusez-moi, mais si vous arrivez à me convaincre ou à nous convaincre que les dispositions que vous êtes en train de mettre en œuvre ne sont pas contraires à ces deux articles, alors oui, on vous suivra, mais vous ne serez incapable de le faire, car la réalité, c'est que vous obligez les personnes à se vacciner en leur faisant subir des pressions sociales et en l'occurrence en les condamnant à une mort sociale.
Merci, monsieur le ministre.
Je vous remercie, mon France, Marine européenne, mon amour, vous connaissez vos gaga. Avant de vous dire quoi, nous avons un rouvain de bagarre et baturage. Bafungira abaturage bafite imyemerere itandukanye cyangwa bafite indi constituency yabo iwacu mu Rwanda rero ntawatinyuka bariya ba depite ba FPR nyine bari hariya mu nyungu za FPR byumvikane neza iyi ngingo reka tuyirekeranga nta byinshi nakabivuzeho gusa bari abaturage barababaje cyane cyane babihuza n'ibindi zindi mpamvu zitandukanye nyine kuko nabivugaga ni usanga covid hari ibindi bintu byinshi inyuma imibereho mibi amande kudabwa serivisi ugasanga rero bahisemo kuvuga ngo barahunze cyangwa bagiye gushaka aho bakwerekeza mu Faransa murayibona icyo bita intumwa za rubanda mu Rwanda rero abitwa ngo n'abadepite babaneza amatwi kuri mugoroba nababwira nti mwakoresheje uburenganzira bwanyu wenda mukabiganira abanyarwanda bakamenya ko ari itegeko bose bagomba kwivaksinisha cyangwa gufata urwo rukingo nta yandi mananiza ariko ntabwo ariko mushaka kubikora muzatubwira ko amabwiriza ya CP Kabera Jean Bosco akomeye kuruta uburenganzira bw'umuturage bitanye mu itegeko ryanyu hategeko rimwe rimwe mu Rwanda biteye ku muturage kwivaksinisha ariko muzamukubitaho nyene amabwiriza ibihano amande n'ibindi n'ibindi uyaragira ati abaharanira impinduka mu Rwanda abaharanira impinduka mu Rwanda nuko kudutabara vuba naho ubundi muzasanga twese twariyahuye kimwe cyo kwiyahura mu Rwanda cyafashe intera kwiyahura mu Rwanda kwiyahura ni namagambo wenda no kubivuga gutya mba nkeka ko bifite inyoroshyo abanyarwanda basigaye bahitamo kwiyahura nyine nk'igisubizo kirambye kuko nta yandi mahitamo bafite naho zindeye bavuga bati indwara zo mu mutwe iyo zikumire bakiri kare abarwaye mu mutwe bakaganirizwa abantu ntabwo bafata icyemezo cyo kwiyahura ahubwo wakwibaza ati kubera iki umuntu afata icyemezo cyo kwiyahura kandi akenshi usanga bavuga bati twiyahura bitewe n'ubuzima bubi tuba turimo tuba dusanga nta yindi solusiyo isigaye tugahitamo kwiyahura naho zimo nabo bavuga ngo hakenewe nyine ubukangurambaga kugira ngo abantu barwaye mu mutwe baganirizwe kuruta ko abantu bakomeza gufata intera yo kwiyahura we kurwara mu mutwe nabyo biri mu kwinshi kuko twari tubiganira kurwara mu mutwe ni ibintu birebire bisaba ubuganga nyine bwo kumenya igituma umuntu arwara mu mutwe ariko usibye ko bajya mu bintu bituma abantu barwara mu mutwe nyine ugasanga amateka y'intambara twabayemo jenoside akora abatutsi abarwara mu mutwe wenda bisanzwe ariko asanga noneho hari igika kinini kirebana n'amateka abanyarwanda babayemo nayo ari mu byitwa indwara zo mu mutwe bituma n'abantu bafata ibyemezo byo kwiyahura uyu rero ntibyavugaga ati abaharaniye impinduka mu Rwanda mutihuse muzasanga twese twariyahuye iyi mvugo mumaze iminsi nyibona kandi si imvugo nziza kuvuga ngo umuntu aziyahura kwiyahura kwiyambura ubuzima si ikintu cyiza ariko bavuga ko babiterwa n'ubutegetsi nyine kuba bakwiyambura ubuzima ko nta yandi mahitamo bafite bijya gusa na biriya rero twavugagaho mu kanya by'abahunga kuko banze gufata urukingo rwa COVID-19 hari inkuru yavuzwe ntabwo ndi buyitindeho navuze ko nzayizanira Valentin ku wa gatatu akaba yayisesengura wenda ku ijurira rya Cyuma Hasani ijurira rya Cyuma Hasani rikwereka ko ikintu cyitwa amategeko mu Rwanda nta gihari niba biyemerera ko amategeko afunze Cyuma Hasani atakiri mu gitabo cy'amategeko hano mu Rwanda ntabwo Cyuma Hasani yagombye kuba kiri mu gihome ntabwo Cyuma Hasani yagombye kuba kicaye muri la gereza yagombye kuba ahita afungura urya munsi ibi ntibisaba yuko agomba kujurira agomba kujya mu rukiko ahubwo urwego rw'amategeko mu Rwanda cyangwa uwahera wenda kuri ntezirige yayo ugafata n'aba bitwa ngo ni abantu bari mu rwego rw'umwuga w'ubwavoka mu Rwanda nta kuntu wambwira ngo Cyuma Hasani yamara iminsi nk'iyi mu gihome kandi biyemerera ko amategeko yishwe nabo ngo barabyemerera ukambwira ngo ukambwira yuko abanyamategeko bari muri Rwanda ukambwira yuko urwego rw'ubucamanza mu Rwanda ruzi ko rufunze umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko akaba ashobora kumara iminsi nk'iyi ngiyi mu gihome hariya byitwa mu Rwanda rutabera nta nubwo bisaba guteranya inteko y'abacamanza ntabwo bisaba bari bakwiye guhita bavuga ati mu mufungura atahe ntabwo bisaba guteranya inteko y'abacamanza ntabwo ndi umunyamategeko ariko ntibisaba yuko inteko y'abacamanza iterana kugira ngo imenye niba ifungura cyuma cyangwa itamufungura akamara iminsi nk'iyi ngiyi hariya abakurikiye uyu munsi iburanisha bavuga ko ngo yatarameze neza nabonye ibinyamakuru byinshi byaba bivugarutseho ariko kuvuga ngo ntiyaburanye urubanza barwimuye kandi avuga yuko afungiye mu kato ese wenda twemere ko anafunze mu rwego rw'umwe n'amategeko urwego rw'umwe n'amategeko hari ibisobanuro rwatanze uburyo Cyuma Hasani agomba gufungwamo kuko yivugiye ko afungiwe mu kato ahantu ngo mukumba kamugezeho ingaruka zo kugira kuba nk'ubumuga wenda niba ariko nabyumvise reka twumve audio mbere y'uko wenda nagiye mbivuga kuko nyiri Eric bagira ubusa yakoze reportage isobanura nyine kuri Cyuma kandi biranumvikana njyewe mu magambo ahinnye rwose numva ko nta mpamvu Cyuma yagombye kuba ari muri kiriya gihome nta n'urubanza rwari rukwiye kuba bari bakwiye kuvuga bati
Umunyamakuru Dieudonne Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan yagejejwe mu cyumba cy'urukiko yambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa. Yararinzwe bikomeye n'abacungagereza abohesheje amapingu ku maboko. Umwitegereje mu gihagararo no kwisura arakomeye, ariko ibyo avuga ku mibereho ye yo mu munyururu byo byumvikanisha ikinyuranyo. Nta munyamakuru wari yemerewe gufata amajwi cyangwa amashusho mu iburanisha. Nyuma yo kwibutsa iby'itegeko riteganya kuri iyi ngingo, umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yategetse gufatira telefoni z'abanyamakuru mbere y'uko atangira iburanisha kugera rirangiye. Niyonsenga yavuze ko gereza afungiwe itamworohereje gutanga imyanzuro isubiza ku by'ubushinjacyaha bwanditse mu bujurire. Yavuze ko icyemezo cy'urukiko rukuru cyategetse ko ahita afatwa agafungwa cyamugizeho ingaruka zikomeye. Yavuze ko abagiye kumuta muri yombi bamusahuye ibikoresho bye by'akazi n'ibya kampani Shema TV abereye umuyobozi. Cyuma avuga ko afunzwe ku mpamvu za politiki. Niyonsenga yabwiye urukiko ko afungiwe ahantu yise mu mwobo. Ati, iyo mpabonye nibaza icyo naba naragomeyeho iki gihugu. Yavuze ko afungiwe mu kato ka wenyine ahantu habi hamuteye kurwara umugongo. Cyuma Hassan yavuze ko yota izuba isaha imwe ku munsi kandi ko byamuviriyemo ubuhumyi. Mu magambo ye yavuze ko hari n'abantu bahekuye igihugu bafunzwe neza. Avuga ko aho afungiye nta nyamaswa yahafungirwa. Umunyamakuru Niyonsenga yabwiye urukiko rw'ubujurire ko inzego z'umutekano zamufashe zimufunga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Umunyamategeko umwunganira Gatera Gashabana yakunze gutsimbarara ku nzitizi yo gusaba ko Cyuma Hassan yafungurwa by'agateganyo. Yisunze ingingo z'amategeko areba imanza z'inshinjabyaha. Gatera Gashabana yibutsa ko inzitizi y'ifungwa ry'agateganyo itangirwaho urubanza rw'abarugeze kandi umucamanza agategekwa kuyifataho icyemezo mbere y'urubanza mu mizi. Ni inzitizi urukiko rwamwangiye ko ayisobanura kuko yunganira yasabaga gusubika urubanza ku mpamvu z'uko nta ntege afite zo kuburana. Urukiko ruvuga ko umunyamategeko Gashabana yatanze inzitizi zakererewe bituma n'uruhande baburana rutabasha kugira icyo ruyisubizaho mu nyandiko. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Faustin Mutunzi buvuga ko bwatunguwe n'inzitizi yazamuwe na Gatera Gashabana, bwavuze ko butiteguye kugira icyo bwayisubizaho busaba umwanya uhagije wo kwitegura. Umushinjacyaha yasobanuye ko niba hari amakosa yabayeho mu kujya guta muri yombi Cyuma Hassan byabazwa babikoze, amategeko akabibaryoza ku giti cyabo. Umunyamategeko Gashabana yavuze ko kuba ubushinjacyaha butiteguye gusubiza ku nzitizi y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ari uburenganzira bwabwo. Avuga ko iyo ageze kuri gereza bimugora kumuhuza n'uwo yunganira. Asobanura ko gereza ifatira inyandiko zose zijyanye n'urubanza ku buryo bigoye ko habaho ibanga ry'akazi n'uwo yunganira. Umunyamakuru Niyonsenga yabwiye urukiko ko afite imyanzuro yakoze isubizi y'ubushinjacyaha, ariko gereza yanze kumufasha kuyigeza ku rukiko mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyo iraza yongera ku y'umunyamategeko umwunganira yasubije ku bujurire bw'ubushinjacyaha, yakunze gutinda ku buryo yafashwemo yita ko bunyuranije n'amategeko n'uburyo afunzwemo. Urukiko rwamusubije ko byinshi avuga ntaho bihurira n'urubanza rw'ubujurire baburana. Byarangiye urukiko rufashe umwanzuro wo gusubika urubanza, rwategetse ko Cyuma Hassan n'umwunganira bahuza imyanzuro yabo bakayigeza ku rukiko. Ni nabwo ubushinjacyaha buzagira icyo buyisubizaho. Umucamanza kandi nubwo yavuze ko ibivugwa na Cyuma bigoye kwemeza ukuri kwabyo, yahamagaye uwari ukuriye itsinda ririnda Cyuma ategeka ko gereza imworohereza akagira uburenganzira nk'ubw'abandi bafungwa. Umunyamakuru Niyonsenga yajuririye igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga. Ni nyuma y'uko mu mpera z'umwaka ushize wa 2021 urukiko rukuru rumuhamije ibyaha 4 byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru, gukoza isoni abayobozi n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu. Ni icyaha umucamanza yamuhamije atarakiregewe kandi cyarakuwe mu mategeko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019. Urukiko rw'ubujurire rwavuze ko kuba impande zombi zarakijuririye nta mpaka kigomba guteza kuko ababuranyi bombi bakivugaho rumwe. Cyuma yasoje asaba ko yarekurwa akabasha kwivuza, ariko ubushinjacyaha bwo busobanura ko urwego rw'amagereza ari rwo rugomba gukurikiranwa ubuzima bwe. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 25 z'uku kwezi. Akagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Navugaga nti ntabwo ari ngombwa yuko bino birisabwa rwose ko inteko y'abacamanza iterana, kuko niba Cyuma Hassan kondisiyo arimo afunzwemo muziyumvira birababaje. Nibyo navugaga ni Perezida Ryawe Faustin yarakwiye kugira isoni kuri uyu mugoroba. Chief of Justice yarakwiye kugira isoni zo kumva yuko ahagarariye ubutabera mu Rwanda hari umwenegihugu urenga wa kano kageni adashaka kurenganurwa, kandi bazani iya konisi afungiwemo ari amabwiriza yatanzwe nande nkurikije uko avuga abafungiye uko abayeho uko bimugize w'uburwayi kubona izuba ari ari ukubonekerwa ngo abone izuba ngo rimwe kangahe n'ibindi n'ibindi ko byageze ubuhumyi yinjiye muri gereza abona none ngo yarahumye kuko bivugwa hari ibintu byinshi wakwibaza uti nk'ubu ntezi rya Faustin kuko yavuga ati mpagarariye ubutabera mu Rwanda kuko bizasaba yuko abacamanza bongera bagaterana buri ruhande rukazana ngo ibimenyetso bituma yafungurwa ejo nagwa muri gereza navuga bazavuga bati n'impanuka yabaye leta nta ruhare yabigizemo hano navuga nta muntu ukwiye kureba ushaka gufata cyuma uko wamufata kose ariko umenye ko ararengana kwite nuko igitabo cy'amategeko hano mu Rwanda kirivugira yuko itegeko rimufunze ryavanywe wenda nubwo bavuga ngo iryo tegeko ingingo yo gusebya abayobozi cyangwa n'iki bashaka kuvuga bati yigize umunyamakuru ariko ubwo nabwo bazavuga bati imyaka irindwi se y'igihano kuko niyakwiye gufungwa urabona ari ibintu byo mu Rwanda ni ibintu bigendesha nyine bigendesha umutwe ntago ari amaguru ni ibintu abantu baravuga ngo tumaze igihe twisubiramo ntacyo dukora yes ndabyumva nge ntago nzaruha kwisubiramo my friend ntago nzaruha guhora ndenonsa ibyo mbona bitagenda ntago nzaruha niba tutarabigera ariko ntago nacika intege ngo ninceteke ko nabivuze wenda ngo kuri Victoire Ingabire nabivuze kuri Diane Rwigara nabivuze ku bandi n'abandi twabivuze ntago ushaka gucika intege ubona akarengane gakorerwa umwe n'igihugu yes ugomba guhora ubivuga ni kimwe n'uko mwarimu atajya acika intege mwarimu ahora yigisha akigisha abana b'abahanga bagatsinda ikizamini abandi bagasibira akongera akakwigisha undi mwaka so tugomba guhora tubivuga rero ariko kubivuga wa mugani ndabumva mwarimu wamunyandikira kubivuga nta mpinduka iba ibwo ni uko urundi ruhande tugomba kwinenga wa mugani niba koko turi capable kugira ngo twumve ko ari n'impinduka yaba mu gihugu ibyo byose rwose ndabyemera abamunyandikira muti Serge mubivuze imyaka myinshi nguteza amatwi imyaka myinshi ubivuga none se ngirene nzakomeza kubivuga nyine ariko ngo nawe rero ubwo umaze kumenya ko mbivuze imyaka myinshi ahubwo nakubwira nimfasha nawe ugire ijwi rirangure tubivugire hamwe yes kuba ubyumvise igihe kirekire ko utaranavuga ntabwo bihagije dufite uburyo twakoresha mu buryo butandukanye wenda twe turavuga wa mugani kandi batavuga namwe mfite izindi za mwakoresha ariko se wa mugani ngaruka kuri ntezi rya Faustin ubu mu mutwitinze mwese mukambwira ati shame on you mukamwandikira muri benshi ashaka kutabasubiza ariko nawe agira impamaga ku mutima mukanamubwira muti bitine bitebuka bino uzabiryozwa afite ikibazo kiri mu Rwanda abantu benshi bakora ibi mu Rwanda bumva yuko batazaryozwa amabi bakora aho niho burya ibintu bikomerera aranumva yuko batazaryozwa amabi yabo kuko twabibonye ko Kagame yishyiriyeho mu itegeko nshinga ko atazakurikiranwa ku cyana kimwe ataragikurikirana kiri perezida twabiganire na uko Himbaranga twarongeye turabishimangira ubushize ndi kumwe na Maitre Valentin kumva rero wakomeza kwica abanyarwanda no guhungeta abanyarwanda ukavuga uti mfite itegeko rindengera sinzabibazwa n'umunsi n'umwe icyo gihe wowe wavuga uti ndaryama nsinzira ariko aya mategeko ashyirwaho n'abanyarwanda tuzayahindura natwe tukabyumvikana kumva Kagame avuga ngo afite ngo uburenganzira bwo kutwica no kuduhungeta ngo ntabwo azabikurikiranwa Kagame se ni iki amategeko se yashyirwaho ntiyashyirwaho n'abanyarwanda abanyarwanda bazayahindura bamukurikirane ibyo abyumve rwose n'uwavuga ngo ntabwo yabikora nanjye nzamurwanya iryo tegeko rigomba kuzahindurwa kaga agakurikiranwa n'abambarime bamufatanya nayo mu guhungeta abanyarwanda hari abantu bavuga ngo bafite amategeko ngo barengera ngo ntabwo bakurikiranwa ngo ku byaha baba barakoreye abanyarwanda kuko ngo batabikurikiranye bakiri mu mirimo yabo aya mategeko y'abanyagitugu turayanze niba ari ukurivugurura rizavugururwa hakirwa itegeko rimuhana rwose babyumve ibyo bagomba kubyemera kumva yuko bavuga ngo mufite amategeko abarengera ngo nimuva ku buyobozi ntabwo muzakurikira ku byaha mwakoze oya ibyo bintu bigomba kuva mu mitwe yanyu mukabyumvisha n'imiryango yanyu ikabyumva umwana wakakorera muri iyi minsi akavuga ati dadi wakoze neza kugira ngo ejo utazakurikiranwa wakoze neza kugira ngo tuzabe mu Rwanda neza dufite amahoro wakoze neza kugira ngo bitazatugiraho ingaruka n'imiryango yabo abantu igatangira kuvuga ati kubwira imiryango yabo iti mwagize neza mwabanye n'abanyarwanda neza kugira ngo tugire avenire mu Rwanda natwe tuzakurire mu Rwanda abuzukuru banyu bazakuriye mu Rwanda iyi ni responsabilité y'umunyenegihugu ni responsabilité y'umunyenegihugu agomba gutangira gutekereza atarya nduvuga ngo gusa ngo dufite amategeko ngo twashyizeho ngo azaturengera ngo tuvuye ku buyobozi uzabisanga rero by'abantu abanyagitugu benshi bakoresha munyemere rero nsoreza ngaha kuri mugoroba shimira bo twavanye ariko ejo dufite ikirano kirekire wenda kizatinda cyangwa kizaba kirekire tuzagaruka ku ngingo zitandukanye ariko kuri iyi ngingo ya cyuma nyine birababaje sinzi icyo umuntu yanarenzaho kugira ngo umuntu afatwe ari umusore umeze kuriya wakoreraga abenegihugu warijwe ry'abenegihugu agiye kwitwa mu gihome afungwe muri ziriya kondisiyo kuvuga ngo cyuma yarahumye kere ntabwo ushobora kubyumvisha kuvuga ngo cyuma yahumye birababaje munyemere dusoreze ahangaha tuzakomeza ejo nshimire abo twavanye kuri mugoroba abaduteze amatwi nshimire abazumva ikiganiro cyacu ariko barareka ko tuzakomeza ejo muzaze muri benshi dukomeze tuganire ariko tuva no muri ibibazo byo kugira ngo usange nk'uko yavuga ati byumvise igihe kirekire ubivuga nibyo mbivuze igihe kirekire ariko kuvuga ntabwo ari cyo gisubizo ntabwo amagambo ariyo azava nayo iriya leta ntabwo amagambo ariyo azazana impinduka oya twe turavuga kugira ngo mumenye ibiba hariya kandi byose tuvuganye mwaba babiduhaye ariko bisaba ubufatanye cyangwa bisaba ubutwari bwo gukorera hamwe kugira ngo abanyarwanda bamenye ko dufite ikibazo buri wese akore umuganda we atange umuganda uko yifite byumvikane rwose ndemera ngo nawe uvuge uti si amagambo azavanaho buriya butegetsi ntabwo ari amagambo buriya butegetsi buzavanwa n'abanyarwanda bashaka ko impinduka iboneka ariko mu gihe iyo mpinduka tutarayigeraho ntabwo mwacika intege uzumva umuntu avuga ngo gusa ngo tureke tuvuge namwe nimukore ibyanyu muvuge ibyanyu wenda bifiteho bizuzaniza cyangwa bizaza byuzuza ibindi none abanyarwanda bakagera ku cyo bifuza reka mashimwe mwese rero twavanye shimwe mwari muteze amatwi raditabwa kuri mugoroba mbabwira ni ijoro ryiza ku bagiye kuryama umunsi mwiza kurimo kubyuka tuzakomeze ejo hari byinshi tuzaganira kandi nizera ko tuzunguranamo inama nkaba nababwira rero muri abantu b'agaciro ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza yasoje ndayizeye na hejo nkeka ko kabagema ashaka kuzakora ikiganiro cye takoze uyu munsi ku manywa muzarebe kuri radiyo itahuka ku bakurikira ikiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage andije ko azagikora ku masaha yo ku manywa ariko njye tuzaba turi kumwe ku mugoroba nk'uko mumenyereye na hejo ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza
tutamariza imisakurani rwa bisari usereka abanyigimba ni umuhungu wa renisi uhuriro nyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'imana ndabarahira
tu
yego yego yego
uganumbira utwa nakora